Murakoze Bwana Jean Paul, mukomere kandi mubabarire. Ntabwo nari nagize ikibazo cya tekinike, hanyuma ibyo mwari mwahereyeho mumbaza ntago nabitindaho cyane, kuko ni ibintu twagarutse inshuro nyinshi ku izindi mbuga, wenda biranengwa cyane, nta n'umunyarwanda muzima utabinenga ku muyobozi w'igihugu wihanukira agatukana mu ruhame. Usibye ko no gutukana mu bitari umuco, niyo yaba yiherereye ntago ari ikintu cyo gushyigikira, ariko guhagarara mu ruhame agatuka abantu cyane cyane noneho tukurwa urubyiruko rw'abana bamaze kwiga muri Israel, ni ibintu bigayitse cyane. Si ni kugayika, ni ibintu bimaze kurenga, navuga ngo ni birenze igipimo, kubera ko amarorerwa ni menshi arimo abaho n'amahano mu gihugu. Uwamujora cyangwa se umuntu akamutekerezaho ibye n'imvugo ze, umuntu yamuvugaho bukira bugacya ku bwinshi bw'ibibi n'amarorerwa akora. Wabivuzeho ku bijyanye n'ukuntu yishimira impfu z'abantu cyangwa akabikangurira abandi kwica, ariko ni ibintu ubona ni umuco yagize. Njye mbona wenda ari ikibazo cy'uburere bukeya, ariko noneho wenda abantu nka bariya twabitaga abantu b'inkirabuheri. Igihugu cy'u Rwanda gifite akaga gakomeye, kubera ko gifite abategetsi, ni kuvuga abayobozi, abategetsi bafite ikosa rikomeye rimwe ari naryo ribatera ibi byose, ni uko bibagirwa aho Imana yabakuye. Ikintu cyo kutibuka aho Imana yagukuye, utareba inyuma ngo usubize amaso inyuma urebe, iyo utabitekereje bigutera kumera nk'uko kose turimo tubona bameze. Ni ikibazo gikomeye rero, kutareba inyuma, kutareba aho wavuye, kutareba ni amateka maremare. Murabyibuka, njye nkunda kubivuga, uzige ko tuzabivuga tukanaruha. Nawe se umuntu wagiriwe ubuntu muri icyo gihe agakurwa ku muhanda wa Kampala Road nk'uko amateka bivuga, kandi nawe abizi, umugira neza amwita mugenzi we akamurwanira ishyaka, akabasha kugera uko ahagarara, akabasha kugera uko abaho, bikazamuhesha n'ubwo bushobozi bwose tubona, n'ibyo yiratana, haba ibyo yifiteho, haba n'ibyo yiyitirira, ariko afite aho akura kubyitirira, akaba ageze kuyobora igihugu muri uriya rwego. Ubundi bwose abanyarwanda sibye ibintu Imana igirira umuntu, abategetsi dufite muri kino gihe uhereye ku mukuru w'igihugu washyize ahantu bajonjorwa kugira ngo urebe abashobora kuyobora igihugu n'ibyo baba bujuje ugashyiraho n'ibyo bakwiriye, usanga nta n'umwe wakandagira muri ziriya ntebe bicayemo. Ni ibyago rero, niko tuvuga, kuko uko byabayeho ni igeno ry'Imana, niko navuga, twabyita umugisha, twabyita umuvumo, uko biri kose niko bari, kandi niko tubifite. Ntacyo twanabihinduraho kugeza igihe abanyarwanda biyumvishemo ko bagomba kugira uruhare mu bayobozi, aho kugira ngo tujye twumva igihe cyose ari ibimanuka biza bikatugwira hejuru. Reka nsubire kuri iriya mvugo yabwiye abayobozi, yabwiye abana, biteye isoni kubera ko ubushomeri buri mu Rwanda ubwabwo. Ngirango yayikuraga wenda no mu isoni yiha no kwigira mwiza cyane, ariko se ubushomeri buri mu gihugu cy'u Rwanda uhajya kwihandukira ugatukana kuriya, uvuga ko abana batagiye ku kazi ngo banze akazi, ahubwo se baba bakabonye hehe? Karicyo kibazo, baba bagakuye he? Ako kazi ko kuhira baba bagakuye he? Ujya kuba umuyaya akajya kuba umuboyi akajya kuba umuyede, yananirwa kujya kuhira imyaka? Bose ntibaba barangije kaminuza ngo ni uko umwe yize muri Israel undi yize Butare cyangwa yize kuri Kiste? ni ikibazo gikomeye cyane, no kwikura mu isoni, kujya kwiyerekana mu baturage batazi, wenda akeka ko wenda batazi kureba no kushishoza cyane, niko yabyibeshye, ariko ntabwo abanyarwanda ari injiji. Kujya kwihandagaza rero ugakora ikosa nka ryo gutukana, noneho biba byerekana uwo uri we. Ubwo rero abanyarwanda ngira ngo wenda ubwo byabahaye isomo, babonye ko nubwo bamuhaye amashyi ni indwara, ibyo gutanga amashyi byo ni indwara iri mu bantu, iyo kwimakaza cyangwa se cyo gukeza ibyo utemera, gushima ibyo utemera, cyangwa kubera ubwoba bwinshi abantu bakagaragaza ko bamwenyuye ariko bashize, ariko ni agahinda. Gusa ngewe icyo byanteye kwibaza ngewe gikomeye, ngewe nsubiza amaso inyuma nkareba nkasanga nyine ubutegetsi bw'u Rwanda bo bazize kutareba inyuma ngo barebe aho bavuye n'aho bageze, kubera ko iyo wavuye ahantu habi ukagera aho ugeze hazima, ukaba warabaye mu bukene ukagera gutyo ukaba umukire, ukaba warabaye umuntu uciriritse utanazwi ukagera gutyo ukaba uramenyekanye wari mutegetsi, hari ingendo n'imvugo byagombye kuba bikuranga byerekana ko hagaciro ibyo ngibyo urwo rwego ubugezeho, cyangwa se niwari ukugejejeho ukamwubaha. Hariya rero urabona ko ziri ari ingingo zerekana neza aho umuntu uko umuntu ateye mu buryo bwe, noneho no kwigira. Iyo navuze ijambo nkirabuheri, nkirabuheri ni nk'uko nyine ni umuntu udaha agaciro icyo aba yagezeho, nubwo yaba abigize n'ibyo abayeho byo byose akabyirata, yaba yakennye akaba arimo asaba ukuntu yazava mu bukene yabuvamo, noneho agahita atuka abandi bakene bagenzi be yasize kandi bari bari kumwe bareshya, akavuga ati nakize muri he. Iyo niyo mvugo ya Kagame iki gihe, niyo mvugo y'abategetsi b'u Rwanda b'iki gihe bari kumwe nawe, ariko bira ni ubugome, bira ni ubugome, ni ubushinyaguzi, ni no kwiyibagiza kandi no kwigiza nkana. Ibyo rero mbona ari icyo kibazo dufite. Gutukana byo ni ibisanzwe, u Rwanda rwo yarugize umutungo kamere bwite uwe wiwe, abanyarwanda ashobora kubakoresha icyo ashaka, arabagurisha uko ashaka, akabacuruza uko ashaka, akajya muri jenoside agacuruza amagufwa y'abacu hariya, ibintu byose bikabamo inyungu ze, ni propriete, ni akarima ke, cyangwa se ni nka kwa kundi badukanye imvugo ngo ni akarima k'igikoni. U Rwanda rwabaye akarima k'igikoni icyo urugo rwa Kagame. Impamvu uhagarara ukavuga ibyo ubonye, ubundi nta muperezida ushobora guhagarara hariya, kandi n'ejo hazaza nyuma y'aba ngaba, nyuma ya Kagame, n'umuperezida uzayobora kiriya gihugu cy'u Rwanda mu gihe tuzaba tukiriho, ndavuga abarwanashyaka bose bashaka impinduka no guharanira ukuri, nta muperezida dushobora kongera kwemerera ko agera kuri ya rwego yigira biriya bintu. Kuko gusuzugura abantu ubundi igihugu cy'u Rwanda kuba perezida, ugomba kumenya ko uri umuperezida kubera ko hari abaturage, abaturage igihe utabubashye ari nabo baguha akazi. Buriya Kagame buriya n'abaturage n'abanyarwanda tumuhemba, yagombye kubitwubahira. Rero ntabwo yagombye kujya mu gutukana uko ashaka, ntabwo turi abashumba, cyangwa iyo wari umushumba ngo atugire uko ashaka, yicaye mu ntebe dutangamo imisoro, amafaranga ahembwa n'ayo imisoro y'imitsi y'abanyarwanda, ntabwo akwiye kujya hariya ngo yike akazi yigire ibyo agira. Ubu ngubu hari ikibazo gikomeye cyane, uretse no gutukana no kwiyandagaza akigira biriya ikaraga, ubu hari ikibazo cy'abantu amaze kurimbura imbaga mu Rwanda, hari ikibazo cy'abantu muri ino minsi cy'impaka cyitwa jenoside. Ariko muzashishoze murebe ubuze Kagame jenoside arimo akora, nta amaze agerereye abantu arica buri munsi ku munsi ku wundi, abasirikare be birirwa bigamba nabo kwica kandi ugacya bakabikora, ubuse abanyarwanda bazapfa bageze he? Ni ibibazo bikomeye cyane. Reka mvuge ko nanjye narababaye, byarambabaje kumva ko hari umuntu ushobora kujya mu buryo mu baturage akavuga biriya bigambo avuga, nubwo asanzwe avuga byinshi, ariko yajanye mu bitutsi naho by'abashumba kuriya, yarasanzwe atukana ibigarasha, yarasanzwe atukana amazina ntoki, haba mu nteko haba hehe, agiye mu baturage avuga inyana z'imbwa, aho n'abana babo babyeyi aba yicaye imbere, sugurumva umuntu ari umuyobozi nyabaki, ariko akabivuga yumva rwose ngo wewe afite ukuntu yabinenze we kisi, urugero atanze ni urushye ko hejuru ye nta wundi uhari mu Rwanda mu buyobozi ubwo urugero arimo atanga ni uruhe? Ni ibintu biteye ubwoba, biteye isoni. Gusa cyo koza ntawabura kubishimira Imana, twebwe abasenga cyangwa se abasoma Bibiliya twemera ko ikintu cyose kibaho gifite impamvu. Bibiliya ivuga ngo ku bakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Reka tuyivuge ko iyo weakness ye ifite yindi avantage itera, ariko nanone birakwiriye ko Abanyarwanda bamenya noneho ukuri, bakavuga bati ukuri ni uku nguku, guhagaze gutya. Reka mbifatanye n'iki ngiki cyabagaza nyakwigendera, Imana imuhoro ridashira. Abamuzi n'ubundi bamuririye, kandi n'abatamuzi bamenya amakuru y'uko yari umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi, wigeze kuba umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi, akaba yitabye Imana. Uburyo umuntu wese iyo yitabye Imana abantu bagira kumwubahiriza uko yaba ariko kose. Ibindi byo kunywa za champagne biriya numvishe, ayo mahano nta handi rega ajya aba. Buriya muzashishoze, wenda nka Jean Paul urabizi, aya mahanga usanga abantu bino bihugu byateye imbere n'abaturage babyo bafite uko bitwara. Noneho ugasanga uko kubitwaye mu gihe cy'ibyago bidatandukanye n'uko Abanyarwanda cyangwa Abarundi mu karere k'Abanyafurika iyo bapfushije nabo bamera. Birasa. Urupfu nicyo kintu nabonye kibaho kandi kigatera ibibazo bisa n'abantu bose, kandi bigatera agahinda ku bantu bose, haba uwapfushije ndetse n'uwari umuzi umuntu. Hakabaho kubaha no kubahiriza, kabone naho yaba yari umuntu mubi. Urabizi neza ko hari abantu bapfa bafite ibi byaha bya crimes, baba barakatiwe n'inkiko runaka. Iyo agize ibyaha akagwa nko muri gereza, na leta ubwayo ibigiramo uruhare mu gushyingura uwo muntu, nubwo baramuhannye ariko ntabwo baba bamwifuriza gupfa. So tuvuze rero kuri kiriya cyo kwishimira urupfu rwa bagaza, nacyo ni aho ngaho, ni nk'uko nguko, ariya ni amahano. Ni amahano kandi arimo aba ku butegetsi buyoboye igihugu, ku bantu b'akarorero ku gihugu. Ntabwo ari ubwa mbere banyweye champagne, kubera ko bokamwe n'umuco wa Munyangire, yagize icyo apfa n'umuntu, ubwo bavuze ko n'abandi bose bagomba kubyanga, bagomba kwanga uwo muntu. Yaba atakunze uwo muntu ku giti cye, ubwo se ndamo champagne, urumva uko umuntu yapfuye already, nimba umwana yagiraga icyo muto, umuntu yanapfuye nta n'ubwo ushobora kurenzaho, cyangwa se nta n'ubwo ugomba gusabwa no kurenzaho ucecetse, oya kabone naho waba wamwishe. Rwose byongera iki kuvuga ngo ndagiye nka kuriya bagiye bica Karegeya, bitwa ntose banyweye champagne mu gihe cy'urupfu rwa Karegeya, banywa champagne mu gihe cy'urupfu rwa Dani Gapfizi, banywa champagne mu gihe cy'ejo bundi hariya kuri Muzehe Bihozagara. Hari impfu nyinshi nyinshi twagiye tumenya ko banywa champagne ngo baraselebretinga impfu z'abantu, no kwirwiga ariko babigenje. Ariko tugarutse gatoya, ugarutse ku rupfu rwa Rwigara, urabona ko ntaho bitandukanye n'ibyabagaza cyane kwishimira urupfu rw'umuntu. Bose Rwigara bamwishe atari wahungishije murefu, ibyo se ntibizwe? Ntiyamukuye mu Rwanda rwa Habyarima, yayoboraga Habyarima ariwe uruyobora, se bahungishije se? Ubu se bamwituye iki? Se bamwishe kuriya tureba twese? Guselebretinga impfu z'abantu kubera ko iyo babishe cyangwa baba babiciye ni uko ni amahano, nyine ni amahano, ubundi ntabwo mu muco nyarwanda ibyo tubizi. Ikindi rero navuga nuko dufite umuyobozi w'igihugu, abanyamakuru cyangwa se abatanga ibiganiro hano kuri radiyo rimwe na rimwe bajya bikozaho, akavuga ati ngo ni umupsikopate, ni umusazi mu kindi mu kinyarwanda. Ariko birenze uruvugiro, ntawamenya niba ari n'umusazi yagumye no kuvurwa, ariko se habuze n'umuntu wamuvura ajwe. So ni ikibazo gikomeye. Icyo navuga rero kimwe ni uko dufite n'abayobozi batazi ikinyarwanda. Wabonye umuntu w'umuyobozi utazi no kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda, mwumvishe iyo audio unononsoye ukurikiranyije amagambo y'ikinyarwanda yavuzemo, hari amagambo